Banage obudde bwevo, obudde bwe twalagana, walero, walera tulage namba ye. Mwana kwenzijukira ng'okyali mu biseera by'obute byedda. Walina omuzannyo mungi nnyo, ate era walina mwekyejo. Saakirowooza nti olivaamu omuntu w'ekkulanga lino. Katonda yeebale, laba wenna bunyiridde nofaanana liri ejjenjetto. Wabula ensi eno yatengeri gy'osazeewo okujoyanjula munno ey'onkubya eggoolo. Kampi tebakulu bannange bajje balabe ensonga eno, tugitaanye tukole n'entegeka tulabe ensonga bwe zinaakwatwa. Olololo mpulira kigudde wagundi ne badduukirira endulu leero kunaabula sala anti kigudde mu nnyumba mujje mulabe bannange. Omwana leese munneewe bannange obudde bwebwo, obudde bwe twalagana era w'abakulu bannange wenda obwedda bwe tulinze tatuswaza ne mujje mulabe wammwe bannange obudde bwebwo. Kino saakirowoozaako nga bansekerera obwedda nti ndifumbiza ddinze ye. Kati mwekwekule wamma gwe taata w'abaana ensonga gye ndika kaffekye. Gwe teweesetula ate gwe ssenga w'abaana nkwesiga kye ndi okimanya ekyo. Luno olweza lwanoga bannange obudde bwebwo, obudde bwe twalagana era w'abakulu bannange wenda obwedda bwe tulinze swaza ne mujje mulabe wammwe obudde bwe bibi olunaku lwe twalaga omwana. Essanyu okubuluba nali bula okunzita leero nze bannange biraba ebintu bye baleese okwenkanankanya obungi buti. Mutulanze ki muwala wange mwana wange, okoze ekyafaayo bungi muno, emikisa nkufukirira gyonna. Ozaale n'abaana mpulira kigudde wagundi ne badduukirira enduulu leero ogunaabula sala anti kigudde mu nnyumba mujje mulaba abange. Omwana leese munneewe bannange obudde bwevo, obudde bwe twalagana tulabira w'abakulu bannange tulinze bwebwebwa obudde bwebwo ndabanga n'enjuba egoloba bannange obudde bwebubwo olunaku lwe twalaga omwana.
Remember where you got it first. www.djericom.com.